Zemalas.com is the answer.
Kuvuta Ntumba muli zilo Koma di mauli ndichi embekezo Anza kwa kuseka Koma iwa usafoke Iwa uli ndi maloto Ndipo ndawi kubwela Kanka pangono pangono Uka kwa zuka Samoyo zilinga tinyengo Lelo mvula mawazu Zizakala wino Osale kako kanka Wakwila masana Koma ndalama Sizi kukwanila Usa taentima Usa ziva meleze Chuma sichi matanda Usa umundu wako Kanka pangono pangono Uka kwa zuka Samoyo zilinga tinyengo Lelo mfula mawazu Sisa kala wino Osale kako kanka media tasezi zimapita ndawi yako igubwela ingo kulupilina kifubwa ulimoyo usaime just believe in ya sisakala wino osale kako kanka
Zemalas.com is the answer.